mwabuka kabo tunyonse konya kukomana kwa pasika uri umwe mwiwanu obumbo mwibo masuba malemu mwiji barusyo jabuboge kwa mwami wesu mwiji masuba malemu amagani onse agale munyiga walombo boge eyo tulikomeleka pati kuba ogundo useni ogu abusuba obulemu eyo kubona kupasuka kwa suba maruba baba gabuga ibuswa munyiga zitu zionse ziamba ura pasiga edo eno atukotamia mitu yesu ashonto buyo tataleza mungusu ibuago tuwasiga halimi tulangila nduwe ibutupa kuseni ogu jironge zioji nini jambasera ibuswa ujuru ibu kumakumuyo nini kwa pasiga mungutu yesu kuteti jindi tuanuli anu inga tuamba mburi abo ibagaswa kwi imau sana miyo yesu tiyali igupia mugati yesu kambo gabusi wagwe kambo twajiromba musinari yagwe akugambo gabule mugwagwe amen.
Over in the last book, the 28th chapter of St. Matthew's Gospel,
omu ya mpugu ya mamanino jipati ya 28 ya magani mabotu amusalali matayo agampango ga 7 nienda kubala jibalo mbulimbo tunjira mkuswanga na ogu.
And go quickly and tell his disciples.
Eri gamuya jagufambana. Akuya ambira basibu yabagwe ibuti wabuga ibusogwafu. Arimi amabone. Ulaunka gumbere lyanu mukarilaya. Ogwya muya gumubona. Mubone ndamwambira.
There has been many great commissions given to man.
Iwagali kutumwa iwunji igapati wagapekwa kumutu abantu banyiga e.
But never was there such an important commission given as this.
Pereta unabete kutumwa kupati bobu wagapekwa muligo ogu gumwi gamuya mugambile basiku ya bagi kuti wabuga usogulafu ogu kula iru wagupati.
And the only way this
e
is
nzira ilike ogu mwagwa gonja igupegwa kama mwagwa gede kuba usunda kupati lutanzi wele kuba mwarumi mumasuba esu amumasuba aga inda amumagani imapati agale anyiga eyi mumasena au ago belegera imapati ankondo wakati basundi ibanji bapati.
Many great things has been done.
Zintu zingi zipati ziga jituwa mugo wa wabantu. Ikupa mugo janyo, nilaye ya mburi, mwesele muga useni ogu, usesi muga, ya kufuma, kabela, sejisi, jindi, ya kubala maningi, kambo, sezi uti, yari jibela jiri, imasigu ama manino, jituwa rinoba ajo, sunu, agati, pamwe mberi andime, mumisu angano. Pele kesele muga mugwendo wangu, ayitika kuye ya jintu useni ogu, uti, niwaba, nubotulogo, kondizi, iwamba kubantu ibawe, iwutola mulombe, na ye ya jeji, kamu ya, muga ambile basiku ya bagwe. Lino basiku ya bagwe, balo, mbato vizi ibawe, isigwi ya ngumwi utobera, elio nda ye ya eji, ya musundi mupati asinguzu.
Thinking of how many great conquerors.
Eyo mugwea siyabasundi ibapati ibanji. Mbotwaka jisi mwenyeka eyi. Azintu zipati nzabaka jita. Ugusu mpya. Agukwasya nzira ya buntu. Ya kupona.
I was thinking of the great Napoleon.
Ndaribuyea siya Napoleon. Imupati igaindi mumasuba agwe. Obo mbwa gatari inchonzio muna French. Pele waka jisi jitu jimui mumise zoyagwe.
First he despised France. He did not
Lotanzi wa waga San Paolo France. Tagari biyanda. Waga swa kutusua. Pero waga jisimu yeyo. Mumanu awe utibuzu wa mwe. Waga liyoba musundi. Eyo gambo nchaga jisi. Eyi mumanu awe. Waga jitaguba aji tuji mwe. Yagubelegera o. Umutu onse. Iwata nagunzia kujita inchito. Wele diguba. Aku ganza imwe, zira imwe jitu, imwe, chobele gao, kambo, igapu ganze, wakubelega, jitu imwe, jagubelesia. Eno tose mburi botusi, uwesa imagani agale, agwa hitra, na igutari iwa hitra pere agwa Napoleon, iguti wagenda winda, umwezi, winda, ugujincha, wanyenyezi. wakabereka nzira eyo akulangira nkambo yakuti yindi yimwi wakayita bobo kabera wakawinda rusundo wakaboora mu France kabera wakaba sikumamba mu pati wakachaa bantu banji nkambo yakuti tibakasumirana angwe eryo wakasala yajisi yakwe chonse ye yonse yakali kumurwana wakachisimaza chakumanindira nkhambo wakerete kuchiyita mnzira eyo ikuti natakachiyita munzira eyo iwakaba chinthu imwi yakamurwana chindi yonse kabera mabambe akwe imaphati ayo ngakachisi mumano akwe muumi kwakwe ni kwakaba munthenda abobo wakayandika ikwamba iwami ikwakwe bonse yakulondola muli mwakali kunzya kupuchita ndiye kuti lino mulandithovela muli chechi yamusundi muphati oyo ngweyeya zinthu zyonse mukwami ikwakwe ziyerede ikuba ziyakwe ziyerede ikuba imoyo ibunthu amubiri ikuba ziyakwe tawonzi kuba chinthu chimurwana kufumbwa echo chakale ikumurwana nakachigwisya poyete ikupamba ziyonse ikuba iziyakwe umaninina ilyo chindi napoleoni wakabwesa zilwanyo mathokolo maphati mtokolo sindayire mapanga eyo wakali kunkha omweyo omwe ikuti wakali yosundanyika ilyo wakachichita echo mwini yali a myaka yakukomena ili makumi othathu aitatu jindi nakali mwarumi mukuposi wakali sikuyimirina ikukasiya zimwi ilyo imphuwa yakwe imphati yakamumamba ikuba sikulipanda ilyo wakachatha kubuya ikwakwe kusikira wakafa kali a myaka ili makumi othathu aitatu sikunywa sikola maningi mphuwa yakwe takakonja kwima ilyo ndiye yaza munthu walo ali eyi ikukomena kwa myaka ili makumi othathu aitatu wakasundanyika akufa kali sikunywa sikola maningi kambo kampho yakwe nkhapela wakaswekewa ngonya imulaziyo wakali ikulwanina wakali imuchopo wapupe na ikuthali pupe inga ndati phere wakali chiperesiyo cha diabolos ilyo kasola ikulwana ikusenyika nkhapela wakakakilwa ngali makumi othathu aitatu phere osilumamba oyu muphati singusu kukweganana kale a myaka ili makumi othathu aitatu yakukomena wakasunda zinthu chonse yakali imunyika amukehena kali a myaka ili makumi othathu aitatu yakukomena musundi muphati asinguzu ndiye nkhondo ziphati yakakwanwa mumasena akuperekera tulizi ikumanisya kuli napoleon yakuti wakasika kumakolero akwe kuwotaru yakali chorwe changubu kuthali kayindi ikalamfu yakayinda kuyoopona ikoziyanisiyo yakapambwa kuzidyarwa ziyankhalaki zyakwe aziya basimbisi aziya bantu abo bamakakhala mmasena akulwanina inkhondo ilyo nkhalaki yakalundana makwiri akatchoka moonya akuswa mukhwalale oko ikuthondezekwa okuphati khopo pambwa ilyo ino indana kuliko ikuziva kuti imunthu kali imakumi othathu aitatu amaonse aalikidwe alya muchiperesiyo ya nkhondo yakwe mphati akusunda ilyo mphawa wakuya ku Jerusalemu akulanga kukapanda ikatha kwe chinthu muli chiperesiyo ya musundi muphati asinguzu omwe kumbi kuli chinthu chimwi mukusunda kuti na kuli chinthu chimwi chothukwanina kuti na kuli pulwasi mu mupiri wesu kapera thukwana akati karufu abomi ino nkusunda ikulipoti chindi thopopona ikapusundwa ikuti thwalwana imuchitho omwe muphati na chinthu chimwe chiphati echo yithunyonganya kumalekero chindi kuyumba ikwandembera ziphati nkhapela kwakusunda ino nkuli mfwa kwakuthupha mukatikesu nkhambo thula kunzya mphawo ikupapasundi ino ndilayeya zerumamba kwa mamanino anzila chindi Hitler mwakathola woso Ere wana chema nivagaligi ya kuti ogo wagali igu mwiri wagusunda igu pati logo waga wanzia igu ba kambo ya kuti surutwe wabamupati Adolf Hitler jendi jimui waga bizi ya zintu yonse muoso igamwa ya zizabugiro kabela zizabugiro yipati ya gawa imitende ya gabwe saa zifukani zipati ya guwa wa zizabugiro Banachema ni baga machinga, muga kwa kwa kabela baga uma ingoma agusibaru tuweba. Kabela siulu, yandege, yaga inda umusili yawe. Muli mbaga wina, iusunda, iutanzi, iwawe kupati. Igabamba mbali Alexander mupati na Napoleoni. Uusunda njiga pere ino waga korela uli mumaose, jirimba simpe, waga jita. Ndamuze wea jindi, nibaga yaga, bama pas, mpati, wagerede, iguti, na bagalanduga ata ya mulundu, oyu. Nibasa kwa mwini barikede awa, Hussein Ogu, antela, abo bagalanduga, atala, agasila, agaga pati. Ino, yagali nchito. Kunjivuti, wamulimo wini, wagatola, anchito ini, njobaga jita. Agufula kwa mari ngoja katolela kuyaga bamapas mamilioni ama tola vasa kwa waga swewa maumi avu mbuji tabobo pere kumaregelo alimu gwindi iga indi jindi maire ema marino yansila niyaga mana alimu jindi iga sila niyaga manisikwa obobo hongorora wagusunda mboga sumpura iguswa kubantu Ibaga jisiga sila, kwa bagari iwonzia kulanduga malundu, uyo winina rusundo. Ndiye yaga sila igambi, ikutibu subabu mwi, jaga tolera bumi, wamwami wesu uleregedwe. Ti wagari mukwa kwa piyo anjiga pere, wagari mukwa kwa imupati utegwa, mukwa kwa mupati wabusarali. Kwa bata sali, kwa bata gaindi, perebu yo abo, baga simbwa, kitabu yo abo, bali urubasu, mkwabede, bayagu inda, mumu kwa kwa oyu. Nzundo zipati, ziaga winwa, ibunji wesu suna inga tuwaeya igabotu, ziaru mamba rutanzi, ruanyiga. Ndila ya jindi, negaribu yo imusa kwa mwanini, lagunzia igunkwa, igusibwa waru tuweba, ano, bababa balimi, mumunda, baga imiga imbisi siyabo, agufuga usia ingwani siyabo. Baga wira, baga ongorola, chizia gajitiga, lumamba wagamana, igusunda kwa gawinwa. Ilobono nutogari urwanina kumalegelo kwa gawina usunda Ndiye oru mamba kwa mamanino irwanyiga Ndagari ukala mutala ibeyo yaga kwa kwa Ilo jindi tuweba nijaga talia usibwa Bantu baga susila mumabuwa Ibane kasiga wasami detu sila tobo Igaba tusamununa na utiumba muruo Mishonga yaga uluga rinda mumasamu Mweba yaga sibwa, nyoto gala yaga siyana, mutu guagwa. Bantu baga wita umaswi abo. Agunya muna mansa abo mpuchulu. Baga wila, baga lila, kambo nsi, kambo rumamba wagamana. Eri bantu, balele getwe, ilasankwa bandwa bagali imutala ya wisi iguti ya kukambana, panoenda umansi usiga, umunzi alubo, ulimbabo. Ino kuzunda ino chindi Agubotesia kumoyo Uli onse Ino ni chupiri Obobusigo mtu onse wagari Mugusesia ogo Inga noge inda mrestranti Uyoria aguswa Agutaji badelira Ni waga bagabotu Inga noga beresia moto gala ya mtu ombi Ni waga bagabotu Nga nogo lomba ejo Choga ribianda Alimi antela Noga jipegwa Uga mboga nzi Igu sunda waga winwa Iwasa kwa bagari kusiga umunzi Waga manaronse Hei yunda yeya Imusa kwa wangu Chibilogo iguti o uli mkwa Ulibobo Tawonzi igu karila jindi yonse Pere Umuna Kristo Hussein o usunda Waga winwa imilangu ya rutangalo ilalila. Irumamba wamana agatigaleza amutu. Iwu sunda wagawinwa. Gakutanika kuba kusunda gumwi uchanwa. Werede ikuba miuromi pati ibaderwa. Oh, ino miolo, alimi si indi simwi, ilisage nika pati, alimi ijitia imbata zipati, uzapaurwa. Pere kutegwa kujanwe imorundu, tuwerede kuba akuti, na utaninga iutitube agumuya iwasuba, tuwerede iuchanahura. Na utaninga agonzia, ikuba amumoni, tuwerede kuba abusigu. Gataninga agonja ikuba ajiruleme, tuwede ikuba ajirubite, na ape, no takasiba ajirubite, mboja kabete. Pele kutegwa kusundwe, wina inkondo pati imaningi, eyo, yaga winwa byonse, umuyo waga seruwa kuswa kubalembu, miaga mingi yaga inda. Ili utagali kwezera mwini juwa jangelo. Taga siwa gali muntu umwi molemu. Pele wakali yoto ndeze uti. Tija katola sinda ile. Amishonga. Ama pomba atomigi. Ugu ina ilumamba. Wakali samiga mwini mububombe. Mburi imu kwanda mujeje. Kabela wakaseriwa mujirido. Wakanyina wabusena nabuba. Iwa kuseriwa wawe. Jindi naga siga, ndianda igulanga iberesyo jandene yankondo ejo chagamba. Lino, mugo wa dam onse wabali mugwange. Babo mbagabete, gabatawe mulangisi, gabatawe lesa, gabatawe jore, gabatawe ruse, gabatawe jiri jonse yagari kuonzia kubakwasia. Ivasi nkondo wa pati basilao ziansi. Ziyaba suegede. Baga charirwa mumbotima. Waganyina nsila ya maporelo. Waganyina wali kuonzia kukwasia. Tagweja gali kuonzia kujitwa. Wagali kuonega. Iku suegerwa. Gumani ni dedo. Pere sijamba wesu oyo wakaseruga ikuswa. Gumiyango yebega. Ya kubolebo. Igari tolansi. Kambo wangi na mtu ansi wakari kuonzia ikujita nchito. Bonse bagari. Muli kwa ambaura iwanyika. Mubuka atobo mwe. Sebo tuagari. Tose. Gasi yaruwa mojebi. Gaba mga mamirandu. Gasiga. Iwanyika usobeja. Eri otawe umi wesu wakari ugonzia. Ugwasia umi umi. Tuagari migira kakutawe ikugwasia. Yawusundwa upiopiongano. Urubasu arumi. Bonse. Ikutagola. Titu wakonja ikubamba imilao. Ama popwe. Mugochana. Ikukompama. Ikuwao asimwe. Titu wakajikonja. Kujikita. Eyo yagalibonya mbulikuti. Mugwa onse wabantu. Wakabikwa yabuyo. Eyo pao wakasiga. Wakaseruga. Kambo. Wakali ikumatalijiro. Baibeli yagati. Wakali chwi. Iwagali logosi yaga swa kulireza. Alimi logosi kumatarigiro yagali chwi. Iri wagaba chwi. Pao jindi naga tanta kuchulu kubusuwa obo wabulemu wapasiga. Taga wabiyo chwi. Pere wagaba mupais mupati wachwi liyawe mwini. Oh, ino nchintu jabulemu, kukwesu nekeu, ujieya. Tagari kiyoki pere walo mupaizi mupati iwachwi iliawe mwini. Mbobuti mbotu kwenzia, ujisumba usia. Mbobuti mbotu kwenzia iwenda kulingwe, akuta shoma ikuti, tulatambula, nchotu alombela. Kambo walo ndichwi, asikuwa mbelezia wachwi. Logosi yagaba ichwi, alimi ichwi yagaba mumubiri. Alimi ngonya mumubiri oyo, wakari ichwi, wakatamburwa mubolemu.
alimu yenu ngomu paizi mupati ubamba ugombeleze vya alike uchwiriagwe eyo ncheji tola eyo cheji mbungano nchoejisi inu nchirwanyo waganyina jimui jagali mburi nchijo wagali jwi ero jindi nagasiga wakasirirwa mujirito wakasiga ikubelesia juwanyo ja L-O-U-Y-A-N-G-I-S-Y-O liandisho kusundanyiwa ikakutawe mishonga yampi ikutali ameshini gani niotoka yampi pele wakasiga musianza yandene wakanjila mujiwa jari liandisho wakari liandisho waleza jindi jimi mbili musakwa mnini ndakari wea kuti Kristo wakari kundianda kamera lesa wakari kundisula kambwa kuti Kristo wakadifkida pereza wakajisiji tuyimui ya kuruwa nandime pere ndakabola kuchana kuti Kristo ngongwe imoyo waleza lesa mwaga yandisi ya nyiga chakuti wakapa mwana wakwe simusi ya roalike ikuti ufumga usho manguwe takalo vipere uyoba abu mibutamani lino wakasiga rutanzi uyosunda ilo jintu eyo diabolosi chaga vika munyiga duwagali ilusondo ilo wakasiga ikusunda lusondo jindi twawina inkondo Yesu azimwezi mbi munkondo zya nyiga yose jilaswa chakusumana na lusondo kambo kondo yambushobo oyo ndia sinkondo pere Kristo wakasiga aruyandisho lwakusunda lusondo ukuyanda abo ibagata jisi uyande wakasiga ajirwanyo yandene ili wakalivombya imweni iwambwa munini ashont winda bangelo ukupengela ikufa akupa mukozi yanu ilo jindi nakali ano ansi wagenda agati kabantu wakatondesya zirwanyo isyakwe zya nkondo jindi nakaponya bajiswa jindi nakabwesa mabisiketi osanwi imashonto answi jyobiro kabela wakasanina ibantu bali ziulu zyosanwi wakatondesya kuti wakajisi inguzu kuma atomic ons ayo agaligo ikutalipiyo ikuti wakavusya inswi pere wakavusya inswi zijikitwe ikutalipiyo kuti wakavusya witi mumabisiketi ayo pere wakavusya witi wakajikitwe mumabisiketi ayo yakatondeya kuti wakali oyo mbusundi mupati asinguzu ikutalipiyo kuti wakaleka imanzi ikuswa umukalo pere wakapanga ayo manzi waini ikuswa kumukalo wakatondeya kuti wakajisi inguzu yakusunda alemwi wakayanda ajirwani yakwe wakali luyandisyo lino amubone kao jindi nakajitajejo jindi nakayimikila ikuswa umwi kumbali lya jumbwe ja Lazaro ilo mphawu kwakali munthu ufide wakazikhidwe masuba one nobaba wakali munsi nokuba lino ulanuka mphemo yakwe yabobela thuka thulukanda kwayavula kuyinda mbuli nguwe ilo Jesu wakayimikira aya mbuli imusundi singusu jindi nakaambira Marta amariya jindi nakayimikira aya satenda mwaambira ikuti na inga mwashoma iweyo inga mwabona ibulemu bwaleza wakaswa kumanisya kwamba jindi nibakati mukwesuwesu ulifide abumwi bombi wakati ndime buboke abumi oyo ushoma ndime nekuba kuti wakalifide uya kupona alimi kufumwa oyo upona aushoma mulindime takafipe sena seswa kumwambira ikuti ezi inguzu zileleketwe zithamani zili mulindime takamba buyo gambo wakali kukonzya kuchita zyonse yakamba khambo wakali musundi singuzu yakhala muli nguwe kalisisa kasisitwe mubiri wa munthu muli munthu pere mukati obwya mwakakhala ikuthali ombi chithale za singuzi yonse omwe mupati asinguzu wakali kuonja kulengulula pali kuonja ikulenga zinthu zipya wakali kuonja kwamba ula alimi eyo chakalomba chakalinophegwa mukafaro ako phere wakali kuombya imwini wakali thola ansi wakali kuyanda ikuphamuzi yanu wakali kuyanda kuba mushobo wolika pothu wamosundi khapela mbwa akapethe lino wakathondeza mwini ikuba bobo mulimbwe kamba ikanji mumiswangano yangu ndiza inga yapha imumoni kuseni oku munkhamu eyi ya bathu akuseni oku wa phasika imobothu imuli ndi osolerwa kumbungano imwi eyo itashomi imokosumina ibulowa wamwa micheso ngakuthawe kuthiwa kwabulowa thakuwe uchathiwa wachibi wakadambira kuti oyu munthu wakali musisimibuyo munthu mubotu khapela ndakamupamba kuba sibuleza ndakati wakali sibuleza wakalileza wakati iyeko usola kumupamba ikwa muphati maningi ndakati thawe machwi akonja kuphandula ibuphati bwakwe mulaka wabunthu thauna jana bwambe khekanana amunthu busi bamwe muiminisi wachisi uswa ku Washington DC ere wakati ubumboni ibonini go ukalimbapula oko kotwakaswengene anthu omwe wakati mukazi branamu ndakali munarusalani bumi bangu bonse phere wakati busi bamwe kuchindi jakuthandika ulupukulusyo lwajanza jakaindi ikati ndakafukama kuchiphayiro alimwi ngalipyanda ikuchana lusi alesa wakati ere kuchindi nindakali okuya khefukeme kumaswi angu lino oyu muimirisi wachisi waku Washington akwalo wakapereka kunsi lya muleli kole ilo chindi na ikalungumana wakati ndakapona chilengano ya Jesu wakati ndinakonza kukanana zishobo zyande ne zifuka ikapothu loko wakati phere zikakonza ikuchana ibhala yomwe yakwamba wa zishobo ezi zyonse zifuka wakati abobo ndakathambikapuyo chanzali yangu khapela wakandipha chimwe chipya yakuperesya kwamba ula wakati ndakaswa ikubona ulemu kwaposi kwakwe oyu mulindi wakati uli ndime wakati mukazi branamu yesu thakali chinthu chitha imunthu musisimibuyo ndakati wakalilesa omuchisi wangu wakati yepo umupamba ikuba sibulesa phere thakali popo popo wakati ngaselemuka ulwendo kuya kuchumbwe cha lazaro baibeli wakati wakalira masipe wakali nkuonya imoyo waleza wakaphenga mbuli mothuphenga wakali mumubiri mbuli mothuli bamubiri wakayumuna mumubiri wakwe ikuyandisya nkhonya azinthu nzothuchita ndikuba bobo ikuba chithunsiyo chilondokede wakayandika ikuchitha yecho wakachitha he ndakati wakati wakalira kaselemukira kuchumbwe cha lazaro ndakati here o mulindu mbambopo wakali munthu chindi nakali kulira here chindi nakayimikira alya kulupansu wa chumbwe echo okokulala ibafu zi oko mibiri ibolete nkhoyo ibikhwa zayihumbitwe azilembo chindi nakati amukhwisye bwe wakakwela anthu omwe ibuphange bwakwe iboneni akuti lazaro wabuka ire munthu wakafide kwa masuba one wakayimikira kumathende akwe ino chakali chinsi ikubola kwakasiba mulengi wako ibunthu kwakasiba mulengi wapo ere oyo musundi muphati asinguzu wakathondezi awo kuti wakali chisinguzu zyalofu akukhehena ayumbwe masipe chipotheresiya imoyo wesu wamba ula kuchatisya ikulisya mphwani akulisya milango inyika yerete ikuba muchupi useni okuno muli ikuthana pete kugwira akongolola kwa banthu ibakwe kambo ombusuba wajiba lusiyo jindi nakasunda sinkhondo wa mamalino khapera kwangununa bange iye wakali munthu mbambopo wakathondeza kuti wakali munthu alimo wakathondeza kubaleza ibusu bomwe jindi ibwezi ilukali ikaphati oyo wakaita ziulu ya maumi nisa nopamwi pamathumbu awa kuseni oku vana panu basankhwa bakafwa mulwisi ilukali kulale ndizo waka pila kunsi ya mayuwe munyika eyi ya masena mapati ankondo bamwi bandwa ibanu balirete kumasena oguya ndiza kunsi ya rwizi pere usiku omwe jendi na agalete mbwato bonini kabela mayuwe ga pila uga gonse murwizi muli igasinsyo iga bodela wakabuga akubika jituta yawe amombe wabwato wakalanga kutoja uchuru gati lomono elio umayowe wakati gamutotola elio olorisi wangusu waka umona igusira kiri wakajisi igaimba alinduro chamasimpe wakali obo kwa masimpe kuti wakafuka inzala mulimutu jini nagasome iguswa umulundu kabela wakafuka inzala ngalanga umusamu iuti ajane jitu yemwe jagulia wakali mutu pere jini nagabweza ayo mapisiketi osanwe answi zisho onto agusanina ibarisi uru wakali windira kumuntu jini nagafuka inyaga yaga inda iri julu anyanda iri fuga lusu wakasona kalengerera ajingano gagwirira luse lesa wangu kambo nsi kwandisia wakafuka mbuli muntu pere miyaga iri julu anyanda iri fuga alimi yaga inda usen ogu wakatondesia obu mbaga vete wakapajando jamamalino jabu mesia ibawe jindi naga za paula janzu jaruku akehena agubuka kuswa kunyumbwe jagusunda ndilapona lyonse alimi nkambo ndilapona mulapona nyebo ngoyo musundi mamba ula unyuganya igasira akuka yumba kantu gamba kuti tuli nyongene kambo tulaongolola alimi tula susana alimi tula gwila alimi tula ompolola tabanaku kwa kunzima iwa kusunda kwa kuchulu kuteti inkondo yamana musundi wesu mupati singusu waka wina nkondo yonse ulimfi alike useni ogu kata kumwi tindi nagasiga kunyiga baga mupa isinaliansi maningi ndiaga gonzya ikumupa zikuindirisya baga mwita kuti bese pule zikwami wa madaimona mbobo waga unka kumunzi wansi maningi uligo munyiga jerigo amuntu munini maningi mumunzi waga jita umulangilansi pere jindirisa nyaga yaga inda iri julu amyanda iri fuga waga mugusya eyo mchu yaga mujitira pere ajirwanyo yaruyandisyo waga sunda madaimona onse ilolesa waga musumpula atala maningi akumpaisina lilatala yasina lyonse ririgo yose gitwe umachulu anyiga yonse sina kuchulu lilakotama kusina lya Jesu onse angelo onse mwami ulela ejesi zitu zionse zinakotama kusina lya Jesu onse mulaga uyo mwamba masi onse aya umukotamina elyo ulatanta atala maningi eni mane walo werete ikulangila ansi ukubona machulu oyo musundi singusu wanguwe wakajijita jindi nagasi enyiga kumane ibusigi wainda wakajijisi wakajisi maki akulufu akukehena kalengera kurubasu iwakwe amen mutayowi nime oyo wakafikide alimi ndapona alubori onse alimi kuswanganye ndijisi maki akulufu akukehena kalengerera mponya awa mwamba ole kuchatisya musundi alimi kambo ndakasunda ndakabambapoyo mukwagwa mpati iwanu wakuendela muntu wakagwa iuswa kuchulu mikwagwa mipati wakajarwa wakanyina mikwagwa mipati pere awo wakanyina mikwagwa mipati wakasiya iwamba omwe oma muchali mbutanzi wakali wamataimona akusumba uzya uthobera wakali iwakujimwa ikuthalika botu uthobera wakali wakulianda inyika yakahumbitwe amichali yanguso zyamadaimona awo ikujiswa makwazi pere jindi ndakathalika ikuthantha iwya ikuchulu ikusikwainda wakali mujesi igaswa mukehena kajisi maki akurufu akukehena ulubasi wakwe useni ogu tumuthola athala haleluya jindi nagabuka wakajisi wakali sikusukirira Eri mbwa katantira kuchulu wakamwa zionse ingusu zyamataimona ezyo zitiamirira munthu wakatanta kuchulu akupha zipego ku bantu zipego zyamuya usalala mozo ndi singusu ulingwi alike useni oku eyo akathika ngwe amushobi onse muli mukwakwa ulereketwe wakaindi wabusali oyo ibalulami ngoba yakuyenderawo tawenzera yakuyokoka kuli munchali omwebyo wakateruwa ansi ikuswa kubulemu wakasiya imano achisi malowa imanji muli mbwakenda muthukondo ithwanguzu vyamataimona akuthulambira mukwakwa mphati luyendo lonse ulikhede athala kuseni oku muli musundi singuzu ikanthu ake kachisi chobere makumi asiulu zyambapo onse kunyika aongorola ikusunda ndakalangirira oku kusangana wakaindi ikuthonthola iwatholengwa ndakunja uyeyela umwi kati ndilamuthondesya ikuswa wanchicho awa moro wakamanina uyo lumamba luthanzi mulumbe wakali kuseruka mukwakwa okuno ikubowola mukasi yaku Greyhound ivakati ino chongo chonse nchanzi ino chanzi chonse ero umwi wapo wakati langisi awa nderi pepa lumamba waswa iumana ino muthu onse kalila akuongolola pero umwi mwalakasi wakati oma khambonsi akorera bomo ngati ikuti yakakunja ikuyo ikumana wamaso wamashontho ambi ngati john andime nalikhede mukakwakwa yakulikwaya ngati nithu akalikhede alya wakali munthu wakaingwi kusule ya basi ikachana mwanakasi oyo alimwi ikuthandira imuwala iwinda mulyango ilio jindi polisi niyaka jathamwalumi wakati ikambo chechichithira wakati oyo mwanakasi taka jisi umwi okuya wakali iubikhira mano pere ndi jisi ibasankho pire okuya wakati sekonji ikujatha ikulinkhwa iwangu omukeso ndi jisi tatha okuya kuthala ndi jisi ibayandwa okuya kuthala ntchito yimwi kuli ndime ine jesu nakasunda ndili jisi mukaithu ndili jisi mukwanda ndili jisi ibayandwa oyo musundi muphati singuzu inga mwanditha kuti ndili mukumbulusi usalala nasi kuyindirisya mukombi kuhumbwa mbamuyanda perejindi dayeya lumamba olo luphati lwakapambwa muro wakaphatirwa ikusumba kwakawinwa jesu wakamuka kuswa kubafu jando jamalekelo jamumbesiya ikwakwe kuti konse kwamana walomumi kuseni oku kajisi makhii akulufu agehena ndili chisipandwa kuthala yamunyesa kulale ndimo mkwakwa mphati wakaindi imupothu imwenda athala iyokapona nthaye kuti ndili kusondokete pere o ndili khomene ikaphati ikuti wakapambwa konse walo mulimu wakamanizikwa mukuphona wakandiyanda mukufa wakandifuthula mukuzikwa wakathola zili zyangu kulale mukubuka wakalulamika jabuyo kwaliyonse busuma umwe uyawapola o busuma bwa bulemu orurupisiyo rulereketwe wakaindi wamuya usalala ikuthwinja kuthantha oyi mukwakwa imuphati wakaindi mukothu o obo mbuliri wa bulemu mbokuthi mbwekonzya ikusola kufa kweme kuli ndulo ndayimikira musalali paulo kuseni oku kwamba jeji sefuki bweme kumakani mabothu a jesu khristu nkhambo ndi ngusu yalesa kulufuthuko ni ngusu kumalwasi ni ngusu kulufu ni ngusu kuchumbwe yindi oyo mu apostolo sikusinisya wakaindi nakasiya kumakhalero a lwendo lwakwe khapera ivakasiya yumbwe ijakwe kukusana obuya khapera lufu lwakalipola kumeso akwe wakasika nkhonya kumeso andulo wakati olufu luli kuli lumora lwako ochumbwe luli kuli kusunda kwako pawo wakaongolola ilumba isya walesa pere alumbelesa oyo uthupha ikusunda inda umwami wesu jesu khristu imuso ndi singuzu loko wakasola ikukhala muso ndi wangusu iloko wakasola ikufa khambo wakali oyo luzutu wakali konzya ikusunda ikufa akusunda ilufu akulukama akupoka alupo mukusutirira wakathondeja owo mbwakapete yakali jambi kwamamalino chaku mesiya ikwakwe Ilo ino muyorwe ikutina kwaba umi mubuyagi obu kuseni obu ulingusi mungano uga sala buyo. Kabila taziru tangaro wankondo iguti yamana. Ibantu balongolola, bantu balasegerela, bantu balomoga nyomati. Ino ndipezinzi ulimbabo balizi kuti chintu ijimanide yonse jagamana masimpe. Tulimugo yetia nkamu yala imbi, tuyetia miembo ongolola. Magani magotu gaunka kumasena mlemu anguzu yalesa kiasibwa. Iyo mlimu omanisikwa jipangano yasainwa mlemu gulilesa Kristo urajisaina mubura wabwa gwebwini. Ikonde yamana usunda wawinwa tega kuhina wabakuhina ngiri kumbene chomendi kujatizi andulo ma. Jindi ba mwiva sankwa awo, baga chogela iguswa kumasi alanduwa ewezi, baga ndambila, jindi wato, niwe galanduga mwenyoyo, bobaga, sigila kuyo kujito, baga langa obya akubona, jimumbwa, yaburubus, jindu jitanzi, chobona, kajuna, baga buga, ba mwi, kasirusibo, baga indi, igaba sukuta, babali, a desigi, ya wato, utegwa, bajibone, ilo jindi, niwe katalia iwona, enyo jimumbwa, yaburubusi, baga taliga gomoga, baga liga, kibaga gonzia kujincha, mutu mpari nchobe ni gai aria, mutu wama mapati, akala kene, labimba, akusungana, kibaga gonzia iujata, iguli nkwa iwawo, tambozi, jagaliji sivyo, jaru angurugo, unze vyo jajejo, jibumbwa, jaburugo siga kede, wagali, ibatata, bama, bayandwa, muyandwa, muga intu, mkwanda, bonse, anjiga eyi, ndo wagali viandisya, iga karabuyo gunze byao. Ido gabatana wenda ibuyo igunjira. Bagasiba, jagali ijilao. Yawanguruga, amunzi obasi jamba, masimpe inga. Yasunganya iguli mkwa iwago. Iyo indemela yaga indi kai pepela. Amujeye surusibo waga indi gajisi imbata. Ya mkondo, yabora guchito. Ninchobeni, jagali jindi jivoterezia. Pere o mwesu, mwumi wajifumo. Jindi watu waga indi wagu sayoni. Gwagulila, eyo ndabona eyo isibyo, gaji ingwi alia, jingano jaga indi, jigarankene. Ujindi miyo gayuma, sirembo, ziyagu sibya, ziyayo jaga indi, zisiasia, muli, moyenda iguinda, muli sigunku walufu, ino ndusundo, molwede, ba, tajikambi tatugonji, igumu siya, guli mwawesu. Jitu yimwe jaga jitiga, fukaba basi jisi nyina. Iyetu yamani sikuwa. Yendi ni waganda nebiga jisabu gilo. Ijipati agatiga North South Australia. Igu swago sirin. Igu ya South Sirin. Omuntu onse mwaga wesa ba. Ibala unkago onse ujisi igu sora ujana muntu. Wago jijita. Ewe yangani chito impati ilogo. Kambo agati waganyina wali ugonja. Igu jijita. Umalegelo imuntu uswa ku England wakati, njoye jitanchitu, ilo jindi, nagasira mungila ogea, yoye jitanchitu, wakaswaliga, mabautu onse, aga njila, mujisabugiro, puwa yawe, yagari imuntenda. Wakaswaliga ntimba yonse, zintuzi yonse, yaga unka ansi, wakasunguruga, ajibotu maningi, chaga gunzia iuchana, wakachana, mamakanika, iba kugwene logo, mbabonya basiwiyo, uwa chemistry, ziyonya zintu zibotu ilogo, yaga gunzia iuchana, wonse wulingwe. Ile kumarikelo jindi jisawiro, nijaga marisi kwa, kabela ibusuwa kwa kasiga, awo, wajagere degusunkwa. Iba sibu jana butongo, baga imigela, igumbali ilarubasu, omwe, agwamba, tajigaja tiniri, yosunga nina iguwa ansi, oyobusenga imunji ilogo ansi au. Hele, wagasya, kuya ansi ilogo, wagajisiga nzambwene, wagalizu kutizi ntuzionsi, yagasunkwa, ilo wagati, nilabamba, musinzo imotanzi, igusabuga, iluangu. Hele, mburi mga agenda, igusabuga, kisabugiro, umeso, amea, usule, mburi obo, ajitima, ajipati, yagali, iutanila, jisambomwe, mwamba, igasiga, igusabuga, usunganya eyo, isabugiro. Mtu mpati oyo, wakaji kwanzia, wakenda kumesu ama chiranwa, ayo. Mbulibo, ibutina, jiwe, ninori anchijo, hele wakaji siga nzamweni. Eo jezi la mwami wesu uredegete, mwakaji dachili, naga panga imbulano yagwe, wakasuka mapaut ose, ntijose, zia, mwengio, kambo, yerede, igusanzi kwa, igubele siyabuloa. Hele umuyo basi kujana ibutongo, wakari hui, gurubazo yati eyo jigama jababumburusi basalala tabago jigonzia kere bumwi bamasuba aya abulemu oyo musundi mupati singuzu lenda umbe yesu usunu gazwitirira amuyirege inzu ime iwuyita kufumbwa choyanda uya takugabi kujogogela omwe ali kiyo ali onse nkambo olabamba inzira akwirimanisya masimpe tulaye yasunu azipangano yabantu ikubika mizezo yesu azintu yanyiga pere andikwambire intu yimwe mugesu utanelegeri ikufa bweme umagani mabotu oh mugesu ndesi yanza jaga indi wakaziyalulwa wakaziyalulwa kumuya usalala kumuya walesa ndakaziyala bobo kugonse mbwebete agonse nkwenda ikuba lyonse tindi jimwinja lino wagali musimbi wagaika kukoleji eryo wagali musimbi munini mubotu eryo jindi nagabweta umunzi wagatolezya imisenso yagwe yagukoleji eryo ndiza kuseni ogu wagamwi mwajisi imisenso yanze antomwe andinywe ndiza mwagabwisa ikumungano imisenso yanu imingi amwi kwisye nchejintu ibotu iwinda nchezi kujita haoyo musimbi munini jindi jitima ijaga imigila kunembo wakatonezia imusimbi munini umwi bababo babushubo munini wabatolo basi igulia emisalo nyomulisi mburi ibube wa Elvis Presley ilo jindi naga ingwi alia nyomulisi ujitima ibanyina wagali anze mujembele ga ingwi alia gajis imbata wonse umeso awe magugo manini adimen yasa mide dresi limini ya kariko shawelo atala ya magu agwe elio oyu imutolo siguli ya misalo munini wala angwe uhimu simbi umbi wala nga ansi aguti nguni oyo uboniga usampuga iwaga indi ugala nkene amupenzi nyomulisi ya uga usia imu simbi ikapati wakati tandisi kambo wakali ikupagamana ulile mega ikapati logo ogu iulebwa ulibu mwi alimi wakajisi mizezo minje ya njiga mumutwe wagwe ili wakali iwa njina veni hindi nagasiruga mujitima mujembele monini wakazuzila oguya wakamukwambatila amabogo agwe wakati yandwa leza alungisi imoyo wago monini ili wakafutata akutari iguswa mulikuti taga basi wakawa usigwa kambo banyina bagali ikalankene maningi ili yana jitika iguba kundagita wakajitika eyo wakali igasigano wakasungulugia obia akubikamanza awe ajiwezo ya musindi oyo igamunyonena igulanga ibunga eyo wakati mause ulinduwe mause ulinduwe wakati nagajibona jindi banyogo ni bagali zindi siri kumi igubota iwinda mbulimbo bede wakati wakali nagakala mwuse na wengelede eri wakati wakali mkwanda munini alimi wakali ajibwe ya tala mugalo igago iganini eyo banyogo bagali igwanziga isani iusula lya ruwa ero wakati mponya buyo jendelo yagaja tabulilo kabela inganda yonse yagali ibu ya gabulilo ino jendi banyogo banini nilaka susa ambele agusi wakuti wakali mujiwe atala atala alia wakati baga wila agusula wempa pere waga tapula iumelesia toga jisi iuswa aguzuza iwinda uyaga ogo wakali imbulilo uya ajibu ya atala akugwela isasani tiabo iguswa umumili wabo akuhungaira indwe muli hiyo iyo pao wakasiga ikuchoka iwinda mbuyaga wamuliro yaba ukwesete ero baga wisuga mubwa baba jisi umabago abo ero wakati baga wisi ejo yagalino bakwabilira akugwabilira ndwe ero wakati igambo chwali kubotu sunu akukegambo choba galankene ero saa uganza iwinda ambira kuti welete ikufuka weme kumbata ejo zili ali banyogo ndaye yasunu iutinaches uyu munajingano alike eyo njiga yonse kayenda yakwanguruka uli jingano jabantu bonse eyo uli jingano jangu iutinaches wakananganisigwa ikuba bese pule unyiga eyi wakasigwa akusaburwa mulengerera ajingano wakasampaulwa kamba kandine lilikomene jakuindilira kuyumbuna isaku liyabusalali bwagwe iyi munene waita mugumbulusi usalala kufumbwa mboyanda ikwita kufumbwa iwamba kwayanda kujita ejo tajigeresi nokujaya ndikomene ibuyo iuseni o ukuti mumoyo wangu Kristo wakabuga ulapona akulela ndili umwi wabalerwa bagwe ndishoma kuti uli bobo ayebo ndi Yesu yamana eno mu 7 ogogo ini ndi nitwamba kuti tulamwaiga miswangano igisa yotalika iutandira maola obiro eno a 9:30 atukotami mitu Yesu asho ntobuyo mumu pairo
Blessed Heavenly Father, 45 minutes.
Tato wakuchuru ulelegetwe. Maminiti ali magumi one ainda. Ichwiri ya uka. Nyoyo Yesu ilikomene.
The Jubilee is on.
Ijobili ilimugitiga. Ibu talibyo jobili. Yabu zwa mwe. Pele jobili. Yabu tamani.
In glory the angels are singing.
Mugule munga angelo bala imba. Olesa. Imbungano yaga sudira. Ilaimba imilangu ya lutangalo ilalila. Bantu baga pedwe milandu. Limwe ya rufu agufwa. Uya kujumbwe ya diabolosi. Diabolosi waga sundwa. Lufu waga sundwa. Jumbwe jaga sundwa. Ujiswa waga sundwa. Marweza aga sundwa. Minyono yaga sundwa. Sulaigo yaga sundwa. Wanchimwa gaga sundwa. Usiana waga sundwa. Ulibanda waga sundwa. Zintu ziyose ziyaga sundwa. Kristo musundi mupati. Amulange ambwane musundi singusu. Waga amba siwi abira. Amulange ambwane mugubwane gena kwa ntangalala. Kambo alo musundi singusu. Mbaunga wazapula yustirizyo. Mubiri, wapula eyo yustirizyo. Yaga sinkira ibantu kulireza. Ilo inoleza. Ukala agati igabantu. Wakazapula eyo yustirizyo. Yaga sinkira iguponya waleza. Wakazapula eyo yustirizyo. Yaga sinkira jirongezyo jareza. Wakazapula eyo yustirizyo. Yaga sinkira rutangaru waleza. Wakazapula eyo yustirizyo. Yaga sinkira lumbu na waleza. Lino yustirizyo. Jidapu idwe mubiri. Wulawa mwemwini. Wagenda gari musundi. Ikondo yagamana. Waga kutonde isi ya waliniswe mbubuge wagwe. Edo eno muu ya usalala ugamboni. Waga tumingwa utu solonela. Ole za utamani igutena waba umui. Useni ogu oyo. Uwaya waya iganjiganji iguswa mbubu kwa imupati. Iga wita kumbali ya mze. Gatana kwenzi igwe indaga botu agati. Antobwe abasi jamba balemu. Basi jamba balemu abo. Ilaga liata agati ya mbubu kwa imupati. Kwa gomba useni ogu. Bayopa maumi abo onse ulinu kuyutuga kugotewa orusundo iropati waga winwa amwamu Yesu waga buga wajipata atakambo twajilomba musinari ya Kristo ila ujindi ndo tukota midemi tu Yesu nalibuzia mumuawe oyu wajindi uteti walomba utambige imanza awe wali Kristo awuti Kristo ndalomba sagabi abweme ulinduwe alubo Ndagari iwuli sendabuyo anini. Leza kulongeze omlindu. Leza kulongeze mwenene. Leza kulongeze yebo. Oma, manza, gainka onse. Ndagari iwuli senda anini. Ndagari kuanga kufuka bwemi. Edu ndabubona inchozio ibu sendabuangu eno. Segele wujita jejo. Ndede wima jagu yutuga. Ibu pabumboni iwangu. Ndede wujita jejo mbonya. Ndede wambira bonse kuti. Ndagazi ya ruruwa. Ndelele kwa ambira bonse kuti Negata mblamu ya usalala Sika fugeme Gama gani mabotu Kambo alo ninguzu Jialesa Urufutugo Ndiana kwa mbuna Kristo inchoveni Uyabu sumpuga Senabete Pere urubasi ilwaleza Uzida Upasiga e yifumo Njoga Ndia kuba Umi umbi Atambige imanzi agwe eno Adutana igupaila Leza agulongezie Yebo Yebo, yebo. Ma, amulange igusala. Nubajea ibali magumi obilo. Abosanwe na magumi otatwe. Igabaked agati gankamu ei. Inini yabantu usen ogu. Abamba ulisarila. Iguswa ugusidilia ogu usen igupati. Bayabu ya ulu usyaro. Iwaleza.
Stand up and not be ashamed of the gospel. Or it's the power of God.
Agwimi giraja antangalala. Igutafuka weme wa magani mabotu. Kambo ningusu ziyaleza gurufutugo. Ole zambuli aya manza Mbwanya munwa ajimbo Ajiri Ilila iguchogologa Yabubotu unselelo Yamukwakwa Mbuli mboto kaswa gulufu igu ya kubumi Kambo wagamba kuti Oyo unkwa machu angu Agushoma oyo waganituma Ujisibumi buteri Ibaka swa gulufu igu ya kubumi Kambo wagaba igulufu Igutegwa babe igumi Winda mubuge igwago Wagaba mbwa Igu jia lugo minda evangelo. Iga seru ansi igu soba mtu. Mugaswa muli eo. Theophany impati igu swa. Ogo ulale. wakapa mubiri kwa muntu alimi ukajisi ibulo akuthila okobolowa mteti amba insula yakuyokela ikwesu thonse pao ikuthali ibiyo kuchichita twakachipala mu baibele pere wakachithondesya yakuthakakirwa kuyinda uboka ikuswa kubafu akumuka kuswa kubafu chindi nokali iwano anyika ikuthali obolosotu pere wakapa wakachipamba ikuba izidyo yamubiri muli mbokachithira abrahamu eno munzeryapo wakathuma muya usala kuchoka muli ikamboni ino tujese kusu ikwabwe kulelekedwe anthu omwe andiswe amuli ndiswe kuthwe inja kutisolera mubwini amumoni onse twakulumba nkhamba kamanza aya anyamunwa useni owamba ikuti ndabweza khristu lino mbuli wangu oleza ikuti natabana bizikwa mumanzi wembinila lufu akusikwa ikuphati akube wamwami wabo ulelekedwe akube kuti baphiruke kusangana useni oku baletereziye zisani zyabo akulipambira kusilamukira muchisipa ichisi yanda kuyipha tata otolongeza tijachirezeri yesu tiyokupha kulumba isya monse m'makhalo achisa tindi nkhondo yakumalinina tindi kusi wakumalinina konse aluthangalo lakumanizidwa lonse wa milomo yanyika eyi oko kuthulumba isiya nduwe azinthu zyonse nzotuchisi tiyakuyandika kupa amachi imapya ndikulenge kupya wakuperesya kulumba isiya induwe akube kuti tunjire mphawo aluthangalo khambo twachilomba mu zina lya khristu amen. Atuyimikire kumbatende eso eno muthalo wimiswangano 9:30 pamuyako munsi mukalie tuli mbabola twatu mupiruke kulangira kuba andinyu eno iliyo mphawo simasiku amyeye nede utatamuka masikati aya kukobala akukomba kamba ndamwambira kuti khristu ulapona tafidepe ino ndi ashoma amoyo wangu onse yakuba monya mubuyake obusuna masiku kuthondeze ikuti ulapona kuyita zinthu zyonya tyakachita kuli eyo phasika intanzi ichifumu akuyinda mu lwendo wa bumi kwakwe ikuti na eyo thachili bobo nkwakuti ndakali musisime mobeji ndilikomereka phati ikuziwa kuti muwola eli phati ilisiya ndiyotupone namo ndindi bulangizi bonse nokuponeka ikumana khristu mwala muyumu kwatukonja kuimina masena amwi onse imisenga iphila ya luimbo lonse lunini lwakumwayikira lwakuti kwatholera zina lya jesu nyonse anthu omwe lino uhulu kachonzyo akusukana mansa kwamba alumbwe mwami umunthu omwe musiriyako alerekwe mwami ndine nyonse mwalanga akunzira eyi inina atimulumba isiyepoyo atuthandike manza esu akwamba ndakulumba mwami kukufuthula ikuthu kwangu chipotu nyonse ino nchintu chileleketwe sena mulamuyanda amwambe amen zinthu zyonse zyamanisigwa lino nopana zinthu zyonse zyamana takuchikwe nkhondo takuchikwe chalumamba takwe choyerere kuchitha jakachithwa kale Tusegelera buyo oma tulimani nite mulingwe Yebo nogonzia nojisi igatambala gakwisye ino Bible yako Ino chinzi, igabotu abu wabiriwa, ose kwa mana, ose kwa manisikwa. Inkonde ya mana, jando ya mamanino, jana matuwa, wakachanta wujuru, hallelujah. Atuwatami witu Yesu ikutosia kubulongo ogoleza kwa katu kwisha Ogobuzwa umwi Fia kutanta ikuswa kubulongo iguanyiga Kama mwami Yesu waka kwisha ikuswa kubulongo Iga inka mubulongo Utupa muu ya wagi utafi Wakatanta ikuswa kubulongo Alimi bonsi abo bali mlingwe Baya kutanta angwe ikuswa umwi Uya kusiogo siabalelege duwe Mwri mtu kutami jemi tu Yesu Namuona mwesu smethi iwuti ulia gati Yesu Kuseeni ogu mwembeli wa mungano yaliza Walitumina masiku ainda mwesu smith walomba userugeboyo Ndalibuza eno na mwesu smethi inga Watumwaisia mchwi ya mpailo Mwuri mwomu bindila kumanda anu Ahuyo ya tulimbabula itwano Mupiruge uswangana iwawe ya msondo Amunimo warupisio ponya buyo igutarigila ana inifeti
Brother Smith dismisses in prayer.
Twaromba, tukatamiwe Yesu. Uyindi mwesu Smithi na mwaisia, mumupairo.